chiamo entertainment.
Remember where you come from. Zambian music published.co.
Tuwale kutuka tetende nove mwone fya fwana teta iti yove. Ukuchinja mano walite na walu kwa nove walikene. Ule ukisha menshiva mposele pakula na fiati. Defwa yo kukupa de papa lelo. Mayon papa lelo.
Papa lelo.
Papa my lo.
Papa my lo.
De papa.
De papa.
De papa lelo.
Papa lelo.
Papa lelo. Papa lelo.
Papa lelo.
De papa.
Let's go. Gareli yenu na kumweno mutima cha waikere ngatashale so mutima cha waisere banobe bakutungire okutuyo te kutakulinge wati wara paka fele waipele abo bali lengelo nsoni ape bantu batutasha vintu twate mwana mano ya ntutu aba pesha romyo juliete kuntu abantu batupasha ino kukusha cha kukusha wala lavo yonka fushe wanena nebo ni ntuna boli rwe 50 no sad pabeta pali weko wali tulare kwa bula kabwali nangu yati yampeta waleti no wale ala you deserve love yonse kwa bula shako. Ni wali neka nono wakula nshako. Bali mpa webo baya weli lishuko. Wewe teba daba foya finshi na finshuko.
Hawa nove lintu wale kutuka tetende nove. Mune fya fwana teta iti yove. Ukuchinja mano walite na walu kwa nove walikene. Ule ukisha menshiva mposele pakula na fiati. Ndefwa yo kukupa de papa lelo. Mayo papa lelo.
Papa lelo.
Papa my lo,
papa my lo,
de papa,
de papa,
de papa lelo, papa lelo,
papa lelo,
papa lelo,
papa lelo,
de papa.
Yo, do you remember my days to aleko shei love? Kapari wali kutusupporta, bale tumwena mwatabana bobaka dia love. Bale chitana kutureporta, taba ishiba fintu na kutemwa my love. Te hapa batupela mukota, I thank God for you, you the only one I have. Leka mfuka mine na kuauta, elo mtepelesa, wandi sancho pa kumpaka. Tudia mwale mpaka letu alifetu kaka, na love yaka kota ipuanga dunkaka. Na love wele lako nangula kasunkaka. Nala kutemwa nde kucheteke langoru wafu, nipa mutima nde kubika noti muka pafu. Na love tuiko sheno kuchila patu safu. Na side chiki wanshi webo wadiba inafu.
Hawa nove lintu wale kutuka tetende nove. Mune fya fwana teta ipi yove. Ukuchinja mano walikene. Na walu kwa nove walikene. Ule ukisha menshiva mposele pakula na fiati. Defwa yo kukupa de papa lelo. Mayo papa lelo.
Papa lelo.
Papa my lo.
Papa my lo.
De papa.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.